Yeah, Gadu. Y'all already know, Young Daddy on this one. I got my boy Paul Mecca.
Paul Mecca on the beat.
About it. Dream City.
Nishakunywa dawa zote sijui nini shida. Nikacha paka pombe sijui nini shida. Kichwa kinagonga sijui nini shida. Kumbe ni maverse, kichwa kimejaa mavira. Sasa yananipa hedi mpaka napata hedi. Nateseka kwa hedi.
Nilipofungua basa nkawa busy na business. Usiku nina kesho mchana ni mishe mishe. Neza tumia collab of what and sisikilize. So kama makusudila ni kweli niko busy. Napanga kwenda studio naishia kwenye kesi. Mteja wangu amegombana na mwanajeshi. Jinsi utavyoniona usiku so utavyoniona kesho. Nadhani moja kitu inanifanya niwe special. Kiona stress natunga verse kama makes for my headache. Uliza who's the best tangia. We upo great day. Kwenu mi study, kwangu very pain. Nacha maumivu juu ya beat na juu wa mtabain. Kweli ni hatari, kichwa kina umemain. Wapi dakitari?
Nisha kunywa dawa zote, sijui nini shida. Nikacha paka pombe, sijui nini shida. Kichwa kina gonga, sijui nini shida. Kumbe ni maverse, kichwa kimejaa mavina. Sasa yananipa hedi, mpaka napata hedi. Nateseka kwa hedi.
Maski na jingo na tamani niache mziki kabisa. Hawajali jinsi gani neza kufa kwa kichwa. Siache mziki hata kama ujalipa. Nafanya mziki mana dawa ya kichwa. Siache mziki si dawa ya kichwa ni biti. Nipe biti nichane wanze kwa shabiki. Na blue tiki sababu ya hiki. Vipi niko cheki jiti njo nkupe biti. It's all about money, yeah, it's all about money. It's not about honey, mwache mkia kwa nyumbani. Njo kitani uone tunavyoteseka. Na umo kichwa off dawa na yoko.
Nisha kunywa dawa zote sijui nini shida. Nikacha paka pombe sijui nini shida. Kichwa kinagonga sijui nini shida. Kumbe ni maverse, kichwa kimejaa mavina. Sasa yananipa hedi, mpaka napata hedi. Nateseka kwa hedi. Paul Mecca nipe biti pone hedi.
Take five now.
Take five now. Take five now. Take five now.